sleep from loudchews.com.
Oh, Angela and you. Nanyamuka wanga ulenga nikubwera kunyumba. Nikubwera kunyumba kutakara. Moriba eni kulibe nkuwa mnaona. Nari nikubwera kubwera kubwera kunyumba. Nanyamula wanga katundu ore metza nibwera. Nikubwela kwa Yesu mundi ture. Bori zantiko zonse nzanyabe chabe. Nari nikubwela kubwela kunyumba ine kutakara. Mundi randire kunyumba ndamera.
From MalawiChoose.com, another one.